olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. Onisio whamumonga fōu mai le ofisa o le National Disability Insurance Scheme ia po i lātou o loo whea ngai ma le tūlanga tau le insua mo i lātou e mana o ngatū mau. Wa whālau lua mai wa yeisi na suinga wa si itia la ititi le numero tangata wa le sitala i le porkalamele nei ia mai i talanga ese ese ma wa whapenao na mawaila lātou whesoa soani. O le National Disability Insurance Agency po le NDIA o lātou whailua mai si dia ma le luas wafitu afe mai i tū maanga ese ese o wafapenei o na le sitala i le NDIS. Whālau i loa o se sitanga lea mai le valu tesimal fa pasene anga i atu le valu tesimal fitu pasene o i lātou uma ua o fiai i le nei fo i porkalame. O Jamie Lowe mai le National Disability Insurance Agency na i ta ua whapea e tele nisi i fesosoani ua whaia e fesosoania i tangata e mai se lava le tūlanga taulinga ngana ina ia mawhai o na maala malama le lei ia mawhaatino ai fo i le au aunanga a o maala malama ai fo i lātou.
We're doing a lot more to communicate with people from a non-English speaking background about what's required for them to support their access application. And so I think language is probably putting people from a cold community in a slightly more difficult position, but that means that we need to do more to make sure they understand our requirements in terms of documentation and their access requests.
Like, share, ma faali sa finangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.